angabazeki ukuthi ziningi ikhathi empeni yakho la ubugcwele khona ukwesaba nami kweka kwangenza futhi yebo kwimvelo ukuze kusigcine siphephile kodwa uma siphila kuleso simo isikhathi eside kuze kweqe kungagcina kusole endleleni e-wrong angikubingelele kwamukele futhi engosini yethu e-fresh ngengusibono BT wakangema ongumlomo ka-Benny Diamond we-Christian Twigs senge ngaba seyingozini zeyimoto ezahlukene empilweni yami futhi ngiyakhumbula la khona umuzwa ukwesaba ungihaqa masinya lowo muzwa muhle ngoba usuke utshela umzimba ukuthi awulwisane nesimo esiphambi kwawo kumbe awubaleke kodwa uma ukusaba sekuhleli sekwakhile kungasashenxi kulowo mzuzu kusesimeni sokungazi kuzokwenzakala ikakhulukazi uma iy'ntaba ziphakeme singaboni ngale singenza amaphutha amaningi kakhulu akho ithini impendulo ngesikhathi uhleli kulowo muzwa wokwesaba ubhekana kanjani nawo Izaga 29 verse 25 ukwesaba abantu kube kugibe kepha wethemba uJehova uyalondeka yabe impela na kanjani ukwesaba kungaba lugibe kungaba incithakalo ngesikhathi seza noma yipi iresponse ekupleni siyenziswa ukwesaba kwanoma yipi into eyenzeka ekupheni kwethu kepha wethemba uJehova uyalondeka ngakube lokho kuchaza ukuthi akho nto yini eyokuhlanhlathe engeke silimaze ukuthi asikulahlekelwa lutho ukuthi asiyokufa iyebona kanjani lutho sanhlobo kodwa nakuso leso sigaba sokufa uma ukholwa nguJesu uyokuba ngosafe ezandleni zakhe futhi indlela eyodwa kuphela engiyaziyo yokuliphelela ovesi yokuzwa ngaphakathi ukuthula kaNkulunkulu phakathi kanye nalezo khathe igcwala kumbe igcwele ukwesaba ukuvula iBhayibheli lami ukuvumela umoya ongcwele ubhale izethembiso kaNkulunkulu enhlizweni yami ngokuthandaza ngimcele ukuba angiphe ukuthula okudlula ukuqonda konke angixoxele ukuthi futhi akakazi uNkulunkulu ehluleke ikhathi zonke ukusondela eduze kimi ngisho naphakathi ezikhathini ezisabisayo kakhulu empilweni yami awu basho kahle abaculayo uma besuke bethi He has never failed me yet up to this far. Ayibonge Nkosi. Yilo kanye izwi lika Nkulunkulu leli eliza kuwe li fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e fresh soku zonke. Sithumele WhatsApp kunombolo yethu ethi 067 706 0077.